nageza gukora ibyiza, ibibi bikanyitanga imbere, girira imbabazi, girira imbabazi.
Iyo uza kusaba igitambo na kiguzi nari kubona, igitambo wishimira n'umutima umenetse.
Yeah, that you said.